chaga to manye obuzito bwolye no jendi chaga to manye kwasa nyiso moyo kwange olichabuga komuntu chata malagazula okuja kela katonda yowe chisanga ya sena yamba obute gabucha enjuba ebate na fayo nonja kina olimubulichimu wechinjeri singomu wendo na yesi chakutanda jagala kubana we kalibe sanyu obe na kunjagala kwe omutima kwange kusa mu mikono jotwala dikulinda boli bolu te jogese dikuma gasi kulava nesikowa jagala kwe faku kwe umutima muno nina mwesubiriji buli amaso wegalaga daba wakabonero akakakasante emirembe nesanyu ebyaffe niwe bali babayekero bakwekalakasa tuli babulungi kawowoko empeera zo byoyogera jendi ddagala erinnyamba nganumwa muli ndowooza bulawooza ku kwe abadde atalya mmere afa mu kadakiika n'ennamuka kalibe ssanyu obe naku njagala kwe omutima kwange nkusa mu mikono gyotwala dikulinda bw'oli bwolu te jogese dikuma gasikulaba nesikowa jagala kwe faku kwe